no no he's a band of beat. Oh yeah, 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 yeah.
Kweli sasa muda mwingu mepita, sioni kuna ishara maibu, kwamba utarejea, masaa yanakuwa dakika, ni kinyume kwangu mimi hayo, baby unanionea, nimejaribu mengi haki.
Ili kukusahau,
oh yeah, yeah. Ila moyo wangu ndo hautaki, yeah, yeah.
Ah, kuku forget my boo,
oh yeah, ah, hata picha nilichoma pete nika, ah, pete nika tupa my boo. Ila mengi tulofanya tuka, ah, imekuwa ni adhabu kwangu na kukumbuka. Nakukumbuka my boo, nakukumbuka baby,
nakukumbuka sijapata mwingine, nakukumbuka moyo wangu utasahau, nakukumbuka sijapata mwingine.
Bora sungefanya siri, moyo wangu usijue baby, mbona umeniacha kikatili, mwenzako ningejipa ujasiri, hata kwa maumivu ya mapenzi, mbona kichapo hiki ni kikali, unachonipa baby,
kama dhamira ilikuwa pendo,
basi kwa nini umelivunja lengo, sijaamini macho yangu mimi,
sijaamini macho yangu.
Kama dhamira ilikuwa pendo, basi kwa nini umelivunja lengo, hukuthamini utu wangu mimi, yeah, oh. Napata faraja neno la Mungu, najipa imani japo kiduchu, oh, oh. Shida ni picha yako inajirudia,
nakukumbuka sijapata mwingine, nakukumbuka moyo wangu utasahau, nakukumbuka sijapata mwingine, nakukumbuka moyo wangu utasahau,
nakukumbuka baby.
Sound record.